purchase your tracks today.
First time una kona, venye mnembori vashona. Nikupereke kwa mama, mpeza home kure Tanga. Tufike home magoroto, tukapate picha moko moko. Nilipo kuriaga utoto, kabaridi yaguna gajoto. We guangu number one, sinto kushusha samane. Wazushi wanatamani, nikwache haiwezekani. Nibegi pino jujisikia, dia propaganda zito zizikia.
Kia, edi
sibune joku kimbia. I'm never ever do like that. Nibekire unajisikia, propaganda zito zizikia. Edi sibune joku kimbia. I'm never, I'm never. Wataka nipa gift,
nipe wala usiogope.
Wataka nipa kisi,
nipe wala usiogope.
Wataka nipa gift,
nipe wala usiogope.
Wataka nipa kisi,
nipe wala usiogope.
Mabo, say I do. My bo, say I do. I'm go my bo, say I do. My bo, say I do. Nashindwa vipi nikarezeka binti, kana nipenda kwenye rana ziki. Kaporiri ya kana usariti, yani mwanzo mwisho kako fiti. Akini tachi kifuani, utamu uko damuni.
Yani uko
freshi jamani, kumwacha sitamani. Love you my everything, twende juu siyo chini. Achana nao wafitini, maneno tu ya pige pini. Baby kipi nojujisikia, dia, propaganda zito zizikia. Skia, edi siku nijoku kimbia. I'm never ever do like that. Nipekire unajisikia, propaganda zito zizikia. Edi siku nijoku kimbia. I'm never, I'm never.
Purchase your tracks today.
Wataka nipa gift,
nipe wala usiogope.
Wataka nipa kisi,
nipe wala usiogope.
Wataka nipa gift,
nipe wala usiogope.
Wataka nipa kisi,
nipe